dhibaatooyinka badan aasta ka jiro oo halistaka ayaa loo wilib aed iyo aedna dundamurgoysinyo waleb waa hadbardaara eed yidi faaho horlan haranaya kajarta dhibaatooyinka in duunigu waato oo ilaahay markeeni ilaahay gargaarabii maayo xaaladii baahayaad eedaan adag walala walala waa alad degmada badaara eed yidi iyo badaara eed yidi markula sheego horta foofalki eedaan ku yaraadeen inkastoo jiran warar yaryaro gagaabano oo arday meero bardaaraga ardaysiid iyo mutafarada shanan jaran inkastoo dhinigan oo markida qaadalaway conference jawaro ee kasto waro bardaara ceelkaan loo bardaar handadoo kusoo biilin laakiin eed iyo bardaara horta ceeltan laa guraayan iska dhaafa waro eeseed ba biilaan walib waaha mataalan magan hataa ku qaada karta oo mana ceelka gargaanki biya wali la kasha garraaya tumani afar kushin hada kasha garraaya waa labaatan litr biya meelada raw ilaahay markee jira kurtun markee jiran dhaafa eed iyo waliba lere majiidi iyo dhuuqan warmusaaf iyo dhuuqan dheeraw tumani afarta kun ballanka helaana jirgaanka biyoe labaatan kun shilin soomaaliya misaxa dolar yada kasha garraaya nurka kadhiid meeliyadaayta nurka kadhiya howlaga si ka daaran dhawaayid afuriyaasa waliba dhuuganna miil oo mana miil nurline oo badal bodiya.